Kale buke de Musanze Nganyuanyua mune sanyu kabanja kala wano we bansanga Okuveka sana kenzarwa Zenatja kuimba banange sasa jya kulemesa asobola Obate muva munjagala Ne bana batamivu olunda bakone basomba mubisi n'emputa Yatenga munda kama sanyu Naye kubachala siwaliriza nyumbera netaga njagala Okwesiba ku mukazi oba ku musajja yakukyawa olwaddaki olifiirwa n'obulamu Obu mwita butamatira kuba naberanga mu bukedde balaja n'abanoonya wakusula Bukedde ne bwe sigende bameka abantu mulira baakuna beekomba okupepeya nange Kasika oberako w'otudde ekintu mukazi munnange yatagana kusanga w'ogambye Wengo yaniriza abagenyi aberako yetoka yananga fuluma ngo yingiza yagala Ogamba kayumba kange kano chenda bagenya balala bagenda sira basonge ndasubya kwatanja gara chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Okanga kwengokera bamubaza busoya chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Kano no mundi eno chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Kulikana yagara chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Nina bikonde chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Omukazi ngakoye chenda bagenya Tomwesi bakomuleka mushimu nolifuna kweyakaza chenda bagenya balala bagenda Omukazi ngakoye chenda bagenya Tomwesi bakomuleka mushimu nolifuna kweyakaza chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Abagara namba wa magezi Ekintu mukwano kiberawo nga waliwo kupesa mu nyumba Naye bukyawe katasonga Omanyirangawo nti omukazi aba akwanukulanga bw'ayagala Mugenderere nga abakazi Kasita atandika okukuddamu ebisongovu omanyanga bwakoye Mumakabo batewesobola Omanyirangawo nti waliwo amusumuludde empata z'obulamu Wakuita kisasarala Ngadi newe mwela mutambula Tosobola mutu sajagenda Kusonga ya bakazi wansobera Oline wabera mkulita kamoto kakapiata na nyola Na yengo lugendo taruweza Era mreka ona kilile mangeri ya pepeye no muavu Oro kwa vera atachakuraba Nga wali wamula ize visongo vubuli orusha muwani nambole Katolo kwe itamuami Ngana yenda bevero mwere kera tosobola mutu saja agenda Chava kutamu nga waya gara Abaya funa yo musunda wa musundi ranga mata no mzigo Atena atakamba Juwa nosima tite nsonge na bakala na tujisalire magezi Olwa kufuma na bufumi Obava ntuma tuteta chifaa kota kwa gara kwenkanya na chura Chiwe wa chemva ngamba Ntiavera ncha yesika ya nangafuru manga nyingi za ya gara Ngangamba kayumba kange kano Chenda bagenya balala bagenda Sira basonge ndasubya kwa tanja gara Chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Koko kanga kwenkokera bamubaza busoya Chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Kato mno mundi eno Chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Kulikwana ya gara Chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Nina bikonde Chenda bagenya balala bagenda balala Omukazi ngakoye chenda bagenya Tomwesi bakomuleka mushimu nolifuna kweyakaza chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Omukazi ngakoye chenda bagenya Tomwesi bakomuleka mushimu nolifuna kweyakaza chenda bagenya balala bagenda balala bayingira Ebintu byomukwano byansobera Uru weyongedde ndaku zingoto ninyira zikola netumbi Kino chiri rui na rui Namu abasajja mula merakone mula meso mukazi abakoye Abasajja njagala mchige Tio mukazi omwesi bakonga koye Tota wanobo barabia mulago Newono tayono mukuba Era dugera woli amunyike binubula musige ne kazigo Kubanga guaba ya gara Era kororo nyini amukabire bibuka ne katanga namumuwa kati kwenda woku wakasimu aiza nokuka kwa samu kanzi wochikaka somanyenga wakoye musajia watunokoka ojulira nokenda kupambo kulasi jotero muvaire noto manyandi wochikora bagenda kusiveru zira mukaduku roli mirene kwanga orona kwa galiro mukazi afubo kujanja wa mukazi watarawo neva tereve ya kale wengeri olimira kwanga ngatenda mukazi wa mulivu vya mulambuzo busonda no busolia ngagambo kwa gala muko musibe no kukulwa suleri joya gala tobera na kukuba kumukono ngoya gale mirembe musiyo towalirizanga mukazi atakwa gala munange kusula kumitego nawo mukazi chegamba omusajja atakwa gala tomwe siba kumuleko lifuna kwe yakaza zitata kayondo ya ngamba ntia bakazi ndakala na mumu simu ndotofunanga kusula kumafumu iraka ngende mrawe mweba zo kumpabulecha bakazi musimu na balinga bankoza ya ngamba bobera ni nyumba toka ya nyanga mukaza bakoye ngafuru mango ingi za ya gara ngogamba kayumba kange kano
chenda bagenya balala bagenda balala bayinga
kabe musajja ngakoye
chenda bagenya
nawe tomwe siba kumuleka basajja je bada bakoye kaza
chenda bagenya balala bagenda balala bayingira
omukazi ngakoye
chenda bagenya
tomwe siba kumuleka basimu nolifuna kwa kaza
chenda bagenya balala bagenda balala
bayingira kayumba kange kano
chenda bagenya balala bagenda balala bayingira
abakoye mbirabu
chenda bagenya
balala bagenda
balala bayingira
kayumba kange
chenda bagenya
Chenda bagenya balala bagenda balala bayingira.